Wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti, awajibu mama ni nguzo ilo simama fiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisiemu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavo mpendeza, eti kazi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavyo mpendeza, eti kainuka kasi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavyo mpendeza, eti kasi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavyo mpendeza, eti kainuka kasi mama na kucheza. Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisiemu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavyo mpendeza, eti kasi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavyo mpendeza, eti kainuka kasi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher,
teacher konde. Ikakumweteza kariba mbilile mwaka wana kutayonja na kutayonja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwi mama imakonde.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakupweteka kariba mbilile.
Teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde.
Oh, so sad.